This way and your way. Yeah. Wambaye icyubahiro n'amashimwe kandi bikakubera, aho ubwenge bw'umuturangirira ukabonye kubuhera. Nzavuga izina ryawe Mana, kuko ari wowe wera. Nzarambura amaboko yanjye yombi mbivuge kuko wera. Uri Mana itari bayari, amahanga yose avuze gitari. Turirimbe izina ryawe Mana, kuko ari wowe gusa.
Turirimbe izina ryawe.